1914, unyaka obalulekile eziprofethweni zeBhayibheli. Kusasele amashumi eminyaka, abafundi beBhayibheli bamemezela ukuthi kwakuyoba nezenzakalo ezibalulekile ngo-1914. Yiziphi lezo? Futhi ibuphi ubufakazi obuveza ukuthi u-1914 unyaka obaluleke kanjalo? Njengoba kulotshwe kuLuka 21 verse 24, uJesu wathi, iJerusalema liyonyathelwa phansi izizwe, kuze kugcwaliseke izikhathi ezimisiwe zezizwe, izikhathi zabezizwe. IBhayibheli lesiZulu elivamile. IJerusalema lalikade liyikomkhulu lesizwe samaJuda, lapho uhlu lwamakhosi endlu yenkosi uDavide lwalibusela khona. Kodwa lamakhosi wona ayekhethekile phakathi kwabaholi bezizwe, ayehlala esihlalweni sobukhosi sikaJehova, njengabameleli bakaNkulunkulu uqobo lwakhe. Ngakho iJerusalema lalimelela ukubusa kukaJehova. Ukubusa kukaNkulunkulu kwaqala nini futhi kanjani ukunyathelwa phansi izizwe? Kwaqala ngo-607 BCE, ngenkathi iJerusalema linqotshwa abaseBhabhiloni. Akubange kusahlala muntu esihlalweni sobukhosi sikaJehova. Futhi uhlu lwamakhosi ozalo lukaDavide lwaphazamiseka. Ingabe lokhu kunyathelwa phansi kwakuyoqhubeka kunomphela? Cha, ngoba mayelana nenkosi yokugcina yaseJerusalema, uZedekiya, isiprofetho sikaHezekeli sathi, susa umshuqulo, ususe umqhele. Ngeke kube okwamuntu azafiko nelungelo elingokomthetho ngikunike yena. Hezekeli 21 verse 26 no-27. Lowo nelungelo elingokomthetho lomqhele kaDavide uKristu Jesu. Ngakho ukunyathelwa phansi kwakuyophela lapho uJesu eba inkosi. Sasiyokwenzeka nini leso senzakalo esikhulu? UJesu wathi abezizwe babeyobusa isikhathi esithile esimisiwe. Ukulandisa okukuDaniel isahluko 4 kuyisihluthulelo sokwazi ukuthi sasiyoba side kangakanani leso sikhathi. Kusitshela ngephupho eliyisiprofetho lenkosi yaseBhabhiloni uNebukadnezari. Yabona umuthi omkhulu owagawulwa. Isiphunzi sawo sasingakhuli, ngoba sasiboshwe ngebhande lensimbi nelethusi. Ingelosi yathi, makudlule phezu kwaso izikhathi eziyisikhombisa. Daniel 4, verse 10 kuya ku-16. Ngezinye izikhathi, imithi ifanekisela imibuso eBhayibhelini. Ngakho, ukugawulwa kwalomuthi ngokomfanekiso kufanekisela indlela okwakuyophazamiseka ngayo ukubusa kukaNkulunkulu, okwakumelelwe amakhosi yaseJerusalema. Kodwa leli phupho laveza ukuthi lokhu kunyathelwa phansi kweJerusalema kwakuyobo kwesikhashana. Inkathi yezikhathi eziyisikhombisa. Yinde kangakanani leyo nkathi? Isambulo 12, verse 6 no-14, siveza ukuthi izikhathi ezintathu nengxenye zilingana nezinsuku eziyinkulungwane namakhulu amabili namashumi ayisithupha. Kusho ukuthi izikhathi eziyisikhombisa zaziyoba yilezo zinsuku ziphindwe kabili, noma izinsuku ezingu-2520. Kodwa abezizwe bayekanga ukunyathela phansi ukubusa kukaNkulunkulu ngemva nje kwezinsuku ezingu-2520 iJerusalema liwile. Kusobala-ke ukuthi lesi siprofetho sihlanganisa isikhathi eside kakhulu kunalokho. Uma sisebenzisa okusho uNumeri 14 verse 34 noHezekeli 4 verse 6 othi usuku lumelele unyaka, izikhathi eziyisikhombisa zaziyoba iminyaka engu-2520. Le minyaka engu-2520 yaqala ngo-October 607 BCE, lapho iJerusalema linqotshwa abaseBhabhiloni futhi inkosi yendlu kaDavide isuswa esihlaleni sayo sobukhosi. Leyo nkathi yaphela ngo-October 1914. Ngaleso sikhathi, zaphela izikhathi ezimisiwe zezizwe. Futhi uJesu Kristu wamiswa njengenkosi kaNkulunkulu yasezulwini. Umbhalo waphansi ufundeka kanje. Kusukela ngo-October 607 BCE kuya ku-October 1 BCE, iminyaka engu-606. Njengoba ungekho unyaka oyigunqu, uma usuka ku-October 1 BCE uya ku-October 1914 CE, iminyaka engu 1914. Uma sihlanganisa iminyaka engu 606 nengu 1914, sithola iminyaka engu 2520. Ukuzufunde ngokuwa kweJerusalema ngo 607 BCE. Bheka isihloko esithi Chronology. Ukulandelana kwezenzakalo ngokwezikhathi encwadini ethi Insight on the Scriptures. Nencwadi ukubonisana ngemibhalo amakhasi 179 kuya ku 180 ezinyatheliswa ofakazi bakaJehova. Umbhalo waphansi uyaphela. Njengoba uJesu abikezela ukuba khona kwakhe njengenkosi yasezulwini, kuye kwabonakala ngezigigaba ezinkulu emhlabeni. Izimpi, indlala, ukuzamazama komhlaba, nezifo eziwumshayabhuqe. Lezo zigigaba zinikeza ubufakazi obunamandla bokuthi ngempela u-1914 waba unyaka okwazalwa ngawo umbuso kaNkulunkulu wasezulwini, nokwaqala ngawo izinsuku zokugcina zalesi simiso sezinto esibi.